bisu nalomhlaba ngithi konqibilika sona izintaba ngithi ke Yabo zikhona zikhona, yabo zikhona isinkanyelo.